Vatesalonika abakusanguna izipati 4.
Lino kumamanino nova wesu twamukumbira eji mwakamvuwa kuzwa kulindiswe makani ambo mwele dekuenda kuti mubotezeleza eryo mulachita obo pere lino tulamukumbira janguzu mumwa mijesu kuti mwindirize kuchita ezi kambo mulizimalaile ngotwa kamupa azwa kumwa mijesu leza nchayanda nchakuti musalale mumoyo nkokuti mulilesye kubwamu lino umwe aumwe wanu ajane muka intu munzira isalala ilemewa kumwami atakwatichi kwate kwate mbuli buchitabata zileza pele mumakani aya muntu atabisizi akuchenga mwezi nyina mbubonya mbuli mbotwa kamuchenjezi yakale leza uyosubula bonse bachita zilibobo kambo leza taka tuitila kuti tuchite zisofwede waka tuitila kuti tusalale abobo oyo uka kamakani aya tanyasi muntu buyo ulanyasi aleza umupandinyo muya wawe usalala
pele kwamba ziyakuyandana kwabashomi tandere de akumulembela kambo leza lwakwe mwini wakamuyisya bomwe ele de kuyandana Masimpe mulayandana abashomi bonse bali mu Macedonia pele tulamukumbila noba kwesu kuti mwindirize kuchita ezi musoleke kukhala mulumu mulibonene nobeni kumakani anu alimwe mubelesye manza anu amuchite ezi mbubonya mbuli mbotwa kamulayilila kuti bakunze bamulemeke akuti mutali kumbatizi umuntu nabani
Lino noba wesu, tuyanda kuti muzibe zyababo bakafwa. Kuti usa wanu, busiyane abumba bwababo banyina lulangiro mububuge. Tulasyoma kuti Jesu wakafwa akubuka alimwe. Mbubonya obo, tulasyoma abo bakafwa ngabasyomede Jesu. Leza uyoba busya akubatola a Jesu. Lino ndimwambire majwi amwa mimwini. Swebo notusyede. Notu yoja niga tuliba umi, mwami agu bola. Takulikuti, tuyoba sanguni na aboba gafwa pe. Guyoba guyoba, kwa kwa ambirizia. Ajulia mwenge lomu pati, amwe mbo waleza. Elio kirisitu, uyose luga kuzwa kujulu. Aboba gasi yoma Jesu, bayo sangu na gubuga. Lino swebo, notu siede tuba umi. Tuyo toru antomwe ambabo gumagumbi, Kuti tukaswangane amwami mujulu. Abobo tuyokala amwami lyonse.
Amuyumizyanye amagani aya.